yena mi mfana Yehowa si wonia o yemameta
Warning.